We got service on the beat. In December time, it could be Washilang. 6 to 6, Nick Homes Avan. 6 to 6, Nick Homes Avan.
December time wa shtiba ni shpai ku piwa shilala aitela makai walala wasala hikome mabai wa shtiba ku piwa ti helezi mali yitela yi heleni tirka riti buye le sheleni bantwana batele ma black bone ma yellow bone ma chita ma khome ti kulara baka mani va khome ti brutal mwana mani ta buya le sheleni ti buya engari le ti heleni ka hisa wa shpona ku teleki ni skime ma chita ya straight ti nyari ti lompa shikwameni 6 to 6 aku tleriwi ku biwa mabyala tatala hi timbana every moment ni khome pulaka 2x1 in my side a ni xibayini puza ni dakwa hey girl come over wena wa swivona ni tala over bya le nga wari swa boni ku lasa weni wa mina swa boni ku fuka chunga chava ni zaiti zolo kwala xeleni ni fike hi bolo skimi xa mina xi fike hi b ma December time hi la ku tiphina 2024 swa bohi swi endla swilo swa proper okay yeah Mr. Zorro.
Sweswi December hayi mfuza byala ntshama exitarateni tshama ni khometeni se ni famba na magenge kahlekahle a hi teni ende ku buwa xilala ntwana hala tlhelo ka hi oxa nyama mali yi tshame tata teka ni khomu baji kwalani wa nga yin'wanyana and then from the nation nambo ndri nda khosi hi khome vantwana hi fambi kuxexe one man one propela ka namba hi mbale mpahlo durha ntlhava smile talanyana ku hava nkarhi wo wisa ntwana ni ku cina mfana ni khome Zorro sentisini kuzanga ta hi ndlala tivuya blandi buwa nengegele phuza byala
Six to six, Nick Homes Avan.